maalintii shalay oo shirka toddobaadka soconaya ee golaha guud ee qaramada midoobay galay maalintiisii labaad ayaa gelinkii dambe ee shirka waxaa ka hadlay madax ka tirsan dalalka afrika. madaxda sida weyn loo sugayay khudbadooda ayaa waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dalka nigeria muxamedu buhaari oo ay dalkiisu ka jirto mid ka mid a kooxaha argagixisada ee ugu halista badan qaaradda afrika ee boko xaram. madaxweynaha ayaa hase ahaatee khudbadiisa ku bilaabay taxadiga weli ka taagan sidii wax looga qaban lahaa isbeddelka cimilada, isagoo sheegay in dalka nigeria uu ka mid yahay dalalka wax ka saxiixay heshiiska ku saabsan wax ka qabashada isbeddelka cimilada ee caalamka.
The world took a giant step in Paris towards addressing the challenges of climate change. Nigeria is proud to have been part of the process leading to the adoption of the Paris Agreement in December.
Adduunku waxa uu horey u qaaday tallaabo si uu u xalliyo caqabadaha isbeddelka cimilada adduunka. Nigeria waxay ku faanaysaa inay qayb ka ahayd hannaanka lagu fulinayay kulankii Paris. waxaana sii wadi doonaa yaraynta gaaska hawada gala. Waa ay naga go'an tahay inaanu fulinno qorshayaal aan ku doonayno inaan ku wanaajinno xaaladda bulshooyinkeenna. waanu fulin doonaa korriimo dhaqaale iyo dhismaha bulsho u adkaysan karta isbeddelka cimilada. waxaanu wacyigelin ka samayn doonaa sidii ay bulshada ugu baraarug lahayd inay samaysato ganacsi gaar ah, islamarkaana sidii ay gacan uga geysan lahayd xoojinta iyo adkaynta awoodgelinta saldhigga hay-adaha dowliga ah.
muxamedu buhaari madaxweynaha dalka nigeria ayaa dhinaca kale ka hadlay in qarnigan 21-aad uu yahay qarni ay dunida oo dhan la daalaa dhacayso amni darrada ka taagan argagixisada caalamka, isagoo sheegay in weerarada argagixisada aanay abid gaarin halka ay maanta marayaan.
Mr. President, the 21st century has been marked by the rising insecurity unleashed by global terrorism and violent extremism.
mudane madaxweyne, qarniga 21-aad waxaa hareeyay soo ifbixitaanka ammaan darri ka timid argagixiso caalami ah iyo kooxo xadgir ah oo qaswadayaal ah, taasoo khatar gelisay bulshada caalamka. iyadoo ay sii kordhayso khatartaasi, ayaa waxaa jira dareen caalami ah oo ay beesha caalamka ku rabto in ay si wada jir ah isaga kaashato ka hortagga khatartan. xaqiiqdii waxaanu hadda kulmaynaa xilli martigeliyaasha shirkan ee ameerika ay xusayso 15 sano guuridii kasoo wareegatay masiibadii ay argagixisadu ka geysatay dhulkooda. inagu haddii aan nahay reer nigeria, waxaanu dhibanayaal u nahay argagixisada. waxaanu rajaynaynaa in ay cadaaladdu shaqayn doonto si ay u bogsato laabta qoysaska ay dhibaatadu kasoo gaartay weeraradii 11-kii sebtembar ee lagu qaaday maraykanka muddo iminka laga joogo 15 sano.
hase ahaatee buhaari ayaa ku faanay in inkastoo ay dalkiisa ka jirto mid ka mid a kooxaha argagixisada ugu halista badan qaaradda afrika, uu haddana dalkiisu wiiqay awooddii ay kooxda xagjirka ah ee boko xaram ku soo abaabuli jirtay weerarada ba'an ee ay ka geysanaysay dalka nigeria, oo ay kuna khasbeen kooxda inay goob yar ku soo ururaan.
Nigeria has made remarkable progress in our resolve to defeat Boko Haram, whose capacity to launch orchestrated attacks as a form group has been severely degraded.
Nigeria horumar weyn ayay ka samaysay ka guulaysiga kooxda Boko Haram, oo ah koox awood u leh inay qaado weeraro. kooxdan qaabaysan ayaa la wiiqay bilooyinkii dhowaa ee lasoo dhaafay. waxaa jiray howlgallo ka dhan ah walxaha qarxa ee lagu bartilmaameedsan jiray goobaha jilicsan ee dadweynaha. nigeria waxa ay sii wadi doontaa dagaalka ka dhanka ah argagixisada. fursaddan aniga oo ka faa'iidaysanayo ayaan mar kale idin xaqiijinayaa inay nigeria ka go'an tahay dhowridda xuquuqda aadanaha inta ay socdaan howlaha la dagaalanka argagixisada.
madaxda kale ee afrikaanka ee xalay ka hadashay kulanka 17-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dalka uganda yoweri museveni, oo sheegay in dalkiisu wax ka qabtay saboolnimada oo uu sare u qaaday heerka nololeed ee dadka reer uganda. museveni ayaa sheegay in saboolnimada ka jirtay dalkiisa uu aad u dhimay, oo ay halkii ay ka ahayd 56% ay hadda marayso 19% xaaladda saboolnimadu, taasoo uu sheegay in dalkiisa uu sii wadayo in uu si aad a hoos ugu dhigo sanadka soo socda ee 2017.
In Uganda's case, by 2004, 56% of the people were living in poverty. Today,
xaaladda uganda sanadkii 2004, dadka reer uganda 56% waxay ahaayeen kuwo faqri ku nool. hadda waa isbeddeshay xaaladdu, oo 19% ayaa faqri ah. waxaan rajaynaynaa in sanadka 2017 ay tiradan hoos u dhacdo oo ay gaarto 10%. Mareykanka maanta waxa uu alaabo u dhoofiyaa dalka China 120 bilyan sanadkiiba. Midowga Yurub waxa ay u dhoofinayaan China alaabooyin iyo adeegyo kaleba, kuwaasoo ku kacaya $306 billion oo dollarka Mareykanka ah.
Madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo isagu habeenimadii Isniinta ahayd soo gaaray magaalada New York ayaa la filayaa in khudbadiisa kulanka 27-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay uu ka jeediyo maanta Arbaca. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar oo isna ka mid ah madaxda dowladaha caalamka ee ka qaybgalaya kulankan ayaa lagu wadaa inuu khudbad ka jeediyo kulanka maalinta Sabtida ah ee soo socota. Aashe Ibrahim, VOA, New York.